ebre aso se obeti nkwasem asema emema onkwaje asema beboa wo mpuntu no wasitena mu asema emema wodo ho ato radi Yesu Kristo so asemi e asema bibiera se wokɔ lifeword.org lifeword cloud a obehu nkwasem ewo ho bibia kasa hodo bebree ewo ho opɛ Yoruba Igbo opɛ Idoma opɛ Ga opɛ Ewe kasa hodo bebree enzima enyina kasa hodo bebree a ewo West Africa ha ebi ewo ho onua musomfo Akwa Hayford ɛna menemo ebɛkyase me mɛsrɛ anidie mu sɛ ebesi trasi na yabɔ mpae ɔdomfo no mabɔhufoɔ wo mmada wase wakwanya wode ama yɛnde ɛsra no ayɛyɛ ntontom nkamfo nka wo din ɛbrɛ ama yɛkra de bɛtie wasɛm bibi adwene yɛnte aseɛni afade na nea ɔni wɔ no ɔmfa Christian kra gyenkwa no ɔnam nkwasɛm yi so afade afa wo sɛ ne kra ne nagyenkwa wade de ɔni wɔ nso Kristo bɛkɔ so ato ne gyidie mu yɛn nyinaa ɛtumi atena ase ɛyɛ afiri musuo atetie ne amanneɛ kɔdanda awurade yɛde wase sɛ woma yɛhunu dɛ yɛbɛhyerɛ sɛ yɛhu da foforɔ ti sei na ɔhwɛ foforɔ bosom foforɔ ne mfie foforɔ bebree to yɛnkɔ ndam ma yɛnkɔ atenten apɔmuden wɔ mu ma yɛyɔ no adɔeɛ ɛne yɛkyi ɛne yɛbusua nyinara awurade yesu kristo deɛ mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛdamden ka no wokyɛɛ no somfo Akwa Hayford ɛna mene wo ɛkyɛ asɛm onua ɛkasa fa nsɛm nson a Herod Yesu Kristo a ɛtwa toɔ ɔkae ɛwɔ abrɛ na ɔwɔ asɛndua no so nea ɛdi kan no ɔka nkuranhyɛsɛm adɛn nti na ɛyɛ nkuranhyɛsɛm na wobɛka sɛ obi a yɛku no paa na wosi ɔka nkuranhyɛsɛm a ne nkuranhyɛsɛm a ɔkae ɛyɛ nson ɔma nnipa hu botae nti a ɔbaeɛ nokwasɛm ne sɛ ɛyɛ me ɛna mekɔ saa tibia mu na yɛde me asɛn asɛndua so na yɛde pia ne mmaa ne ɛsekan ne adeɛ na yɛde agu me so na infact nea ɔbɔ nsuo a sɛ ɛyɛ me a mɛmpo nsukɔm de me na menya nsuo mpo ɛna mayɛ dɛn manom masa saa nkwahyɛsɛm wɔ yi menka nokwasɛm ni nanso botae ɛno nti a Herod Yesu Kristo baeɛ no biribiara na yɛdɛ wɔ asɛnnua se nnipa bi yɛnim deɛ yɛyɛ sɛ yɛnim anka yɛanyɛ nanso na ɛyɛ ade a na Onyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ sɛ saa akwanya yi so na Herod Yesu Kristo bɛfa so na wobɛtumi abɛgye adasa nkwa ɛti no yɛdi kan no ɔkaa sɛ ɛgya fakyɛ wɔn na wɔnim deɛ wɔyɛ deɛ a ɔde nkaa kaa sa fakyɛ wɔ no ɛnokorɛ yɛnim deɛ yɛyɛ anka yɛanyɛ nokwasɛm ni yɛnim deɛ yɛyɛ a anka yɛanyɛ nti nnɛma gyina mmienu no so ɔse wokae Luka ɛti aduonu mmiɛnsa yi mu aduonu ɛnan na meka apotɔ kasɛm a ɔse truly I tell you today you will be with me in paradise ɔso ne korɛ ɛnɛ mereka kyerɛ wo sɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise papa yi yɛɔbaeɛ ampa Awurade Yesu Kristo baeɛ sɛ ɔbɛgye yɛ nkwa anaa adɛn nti ɛna nka ɛyɛwo a wobɛtumi aka sɛ gyafakyɛ wɔ anim deɛ wɔyɛ ne kyɛ sɛ gyafakyɛ no anim deɛ wɔyɛ deɛ ne kyɛ sɛ ɛwe no ɔdi nka di ma yɛ sɛ mpoɔ sa asɛnnua no so na yɛkunu no ɔdi ama yɛ ɛna de tɔ so mmienu nso a ɔka a na no asɛm a ɔka no sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛnɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise saa ɛyi akɔmfoɔ mmienu a yɛbɔ wɔn asɛnnuam ɛka ho yi baako asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ se wona utuminyane ubi a wewu wona uma onifreni anitie wona ose ubama abuwe fresuro abekasa bifiswa abegu fomna abekasa wona abama abotu yama wabofo chese nsam a sebi sebi ye nsama hunhi ya safu ina kekai nana ono osa asunye ansu huna madino ose se wo se wona wo ya ajin kona opa ajin ho na ba ji ah masa na ba ko a nte nam so ama radio suso ka tre ne se ene obeka me ho wo paradise no ene se ohun se papa na osan asendia ne so no afumso bia enye de eni ne ho onye afumso bia ono na osese waya afumso ohun se amani eti asama sa onipa no a onso asa asini anso bi na no kan se se ukọ wa hinni ma ayaka mi radio skusu e ka chire ne se ene obeka me ho e wo paradise amen adentra we no e ya disu akese pa wo ma ese mnu mi no e hye ne so na yesua se promise a ano odin kese pa na odin ma no adentra weni chere se emfa ho boni ayaye emfa ho ni abrabo ayabo bia se ne ofa kristo se wo kra agye nkwa redi kristo obachiwo no do fun so nyina ayede e de achew na wato ho efri dia enti ho nyina na weno wukabosi to the repentant thief he offers immediate assurance of salvation sa ura na no ye kromfo ananka o sa se ndu anso no a oni oni ni da so bi oni mse na brabo ndu e ye be kan se aye condemn ure bi ana be bi amtie ye se ye friend condemn rather find a crunchy ene se oti wi ase na o friend ho condemn ndu na se wo ye ho sa so e din bi how the tone so a reflect wa brabo nyina e ma wa hwe ya wa brabo ewe wie basan impaya na ofen ho sanu kwa no se o jitum na yakopan asem kon nchen na oti o yakopan asem ye kan kwa ji asem chire na urade bosha odi shed dia na oyo kromfo ewo asendia no so no a ni nti no ho bo no ho chichire no so kokunu no noka se irade se uko wa hini mo ayaka mi no na irade isu ka se anokwasem ni ene obeka me ho ewo paradise no we ni kire yen biribi kase pa kada na kire yen kada na kire yen e kire se ini da so nsan se ne utini ni a mprimu akoma ene eye nkwaje da ene eye humeda se o fak su se o kra ji nkwa do human radio scripture a ubenya nkwa ji ama wa brabo na ubane ni da so e wo wasit ne mu enti minni a wutie mi ema obi andada o mo bia so e ne enyu hu no sa se ni anu so go wa ye bon mpo no radio scripture ka che se o beka ho wo paradise enti yesu de wa bai ne sem se akra amaira umra na mama mhume wa waso ande so abre no komubu no be ani daso bie ni wono mfa ho se akodi nyame bie chi obi di na ada anti ne no mama mama bebre anti e ma ohun dia wonye ho a me kanfu radio scripture ma bible sim e pe nyina e boni na boni akotwa ni owo yakopa adba chene dan kwa radio scripture dinmo ti bose obrai dasi yan boyefo no o ma kristo be de ebe wu maye senia yesu kristo e ma sa big promise e no be come of paradise no uni awun rai nemo mo no ende a wati na semi se o fa kristo sa o kraje nkwa ne ne adom brew entwen se o china because o china eniwo as e bia obi obi me professor bi ne ka si tomorrow may never come. Sometimes you don't know. Be a chinamba, you nim, but the only way China seven or catch you say, and they are dumbre, and they are quite jida, only I would see me. For Christmas or crying, we are see we initial mount. Bedu baby, we are see we be poo. We are see we beggars or new crowd. We are see we be poo. I didn't try. We poo many penny in our pow. And then I said, we are see apple. But ready is Christmas on poor. Oh, mammy, bet me jaw, be poo, papa be poo. Unia be poo, now for four. Oyere uba ubia betimi aide ukunu betimi apo ba ra risku so de onpo se utu anamo no ba ni chen a obechu na waka no o parade se breno so na ra de so ipina hinima onyo iraba unia se onfa kristo okra jinkwa ene eyadombre fa kristo so okra jinkwa afa kristo okra jinkwa so a me no cha se me me ka se se so hun kra ni tu hunfo obetumi atrase ama kristo e ma koma so ade se asemi be ka kire ofufro enso se ndi aso nsan na se fa kristo se e kra agen kwa na de kristo a share bo se wa my big promise se de o ma ura na no asen asen ni anso na yo kromfo no o ma ne promise e no be come of paradise no se o fa kristo se o kra agen na e be twu odin e wo osu ahimun ya mi sure say utim kwasem koso ase bibiara obekọ lifeword.org na wati nkwasem na obenya home ama okra ya mi shauda asemi emusumfu akwa Hayford ena enemo echa asemi my telephone number ni 0244869499 uko abe from video so hayfordjackson@wamey.com hayfordjackson@wamey.com the message say bibiara open chisho me abetimi afremi na number send a message dey dey unkomo asemi if you life word media ministry ewo United States of America aye chafa ewo Ghana emso me kasa free Kenyasi I woke Quabri, I was a sentiment. I mean, shall say, Utim Quasim, I am so for Aqua Hayford, and I'm no more chair. I mean, shall, bye bye.